Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ategerejwe mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri. Uruzinduko rwe rubaye mu gihe icyo gihugu gikomeje kwigarurira amasoko ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka wa 2015, Ubushinwa bwemereye Afurika miliyari 60 z'amadolari mu gihe cy'imyaka itatu, inguzanyo Perezida Xi yavuze ko igamije ubufatanye mu ishoramari hagati y'igihugu cye n'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Uru ruzinduko rwa mbere Perezida w'Ubushinwa azagira mu Rwanda ruje nyuma y'urwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagiriye muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2017. Ese umubano w'Ubushinwa na Afurika muri iki gihe uhagaze ute? Twumve inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Mu gihe Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azaba ari mu Rwanda ku matariki 22 na 23 z'uku kwezi, bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka Perezida w'Ubushinwa agendereye u Rwanda. Politike y'Ubushinwa yo gushora imari mu kubaka ibikorwa remezo mu bindi bihugu imaze ibinyacumi by'imyaka bitari bike. Ni politike yiswe going out cyangwa se gusohoka. Ishoramari ryavuba muri Kenya na Ethiopia ryerekana indi ntambwe yo kwagura gahunda ya Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ijyanye no kubaka imihanda n'inzira za gari ya moshi. Ni gahunda yo kubaka ibikorwa remezo no kunoza ibyo gutwara abantu n'ibintu muri Aziya n'Uburayi kimwe no muri Afurika y'Uburasirazuba, izashorwamo tiriyari y'amadolari y'Amerika. Uretse gushimangira umubano n'ibihugu bisaga 10 ku isi, amafaranga Ubushinwa bushora hanze ahanga isoko ku bakozi babwo n'ibicuruzwa, kwibonera umutungo kamere no kuzamura ikoranabuhanga ryabwo, bikanashoboza iki gihugu cya kabiri mu bitunze kuruta ibindi ku isi gucunga tiriyari 6 z'amadolari ashorwa mu bindi bihugu. Iri shoramari kandi binyuze mu yindi mishinga itandukanye rifasha Ubushinwa kugabanya ibyakwitambika intego zabwo zishingiye kuri politike n'umutekano. Yunan Chen urimo gukorera impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Johns Hopkins unasoje imirimo yakoreraga mu burengerazuba bwa Afurika, asanga ku bihugu bya Afurika bishaka iterambere ry'ubukungu n'inganda, Ubushinwa ari umufatanyabikorwa mwiza wabifasha kusabwa ngo imishinga myinshi bifite. Mu gihe kigufi, ibihugu bya Afurika byunguka ubumenyi n'ikoranabuhanga, ihangwa ry'imirimo no kuzamura ubushobozi bwo kohereza ibicuruzwa kimwe no kongera urujya n'uruza rw'abantu. Imishinga y'ibikorwa remezo kandi ifite inyungu ishingiye ku mateka, ishimangira ubwigenge bw'ibihugu no kwigira kwabyo. Ibi bikabonekera mu nzira za gari ya moshi zisimbuzwa inzira abakoloni bakoresheje basahura umutungo kamere wa Afurika mbere y'uko ibiganzura. Ku rundi ruhande ariko hari ikindi kibihatse kitari cyiza. Impuguke zemeza ko politiki y'ishoramari ry'Ubushinwa mu bindi bihugu ari ingirakamaro kuri Afurika bitandukanye n'iryo mu gihe cy'abakoloni, ariko banavuga ko izo nyungu zitwikiriye ubugome na ruswa kubw'amasezerano afitiye akamaro Ubushinwa ariko adashingira ku gikenewe nyacyo muri Afurika. Ibi bikaba impumyi ku iterambere nyaryo ry'inganda. Ubukungu bw'Ubushinwa bungana na tiriyari 11 z'amadolari buruta ubwa Afurika yose inshuro 5 buteranyije. Ubushinwa bwasinye amasezerano afite agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari budapiganiye amasoko, bibyutse impungenge z'uko ibihugu bya Afurika byishyura amafaranga y'umurengera kuri iyo mishinga izirenze ibinyacumi by'imyaka itarunguka cyangwa bigaruza yayishowemo. ni nazo mpungenge by'umwihariko ziri mu mushinga wo kubaka inzira ya gari ya moshi ihuza Nairobi na Mombasa. Niyo nzira ya gari ya moshi Ubushinwa buheruka kubaka muri Afrika yatangiye no gukoreshwa, ariko ntibirasobanuka neza niba koko Kenya yarashishoje. Mu isesengura ishami rya banki y'isi rirebe byo gutwara abantu n'ibintu muri Afrika ryakoze mu 2013 harebwa niba nta bundi buryo aya masezerano yagombaga gukorwamo, banki y'isi yanzuye ko mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba nta bipimo fatizo bifatika cyangwa ikindi kigereranyo byariho muri icyo gihe. Uretse ibijyanye n'ubukungu, hariho n'impungenge zishingiye ku iyangirika ry'ibidukikije, cyane cyane ibyangizwa n'imishinga ya gari ya moshi ikunze kwahuranya amashyamba n'imidugudu ituwe. Jane urimo gushaka impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza Johns Hopkins atanga urugero ku nzira ya Nairobi Mombasa ica ahantu hafatwa nk'ingenzi cyane mu buryo bw'ibidukikije.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana uri mu Rwanda. Mu nkunga nyinshi Ubushinwa buhu Rwanda, harimo gutanga na za bourse ku banyeshuri b'Abanyarwanda bajya kwiga mu Bushinwa. Mu banyeshuri bagize amahirwe yo kwigira muri icyo gihugu harimo Theoneste Higaniro, bakaba bakorana n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda. Bwana Higaniro ni nawe uyobora ihuriro ry'Abanyarwanda bize mu Bushinwa. Bwana Higaniro niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Theoneste Higaniro, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Akoze cyane Edi.
Yego. Wize mu Bushinwa wabayeyo imyaka hafi itanu. Muri make watubwira umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa kubgawe ubona uhagaze ute?
Akoze cyane Edi. Nk'uko abivuze, nize mu Bushinwa kuva mu mwaka 2007 kugera mu mwaka 2012 hagati. Umubano w'ibihugu rero akenshi burya ushingiye ku bintu cyane cyane biri politike, ariko nanjye ndaza kugerageza gusobanura mu buryo uko mbyumva.
Usobanura ibyo uzi, ureke ibyo abanyapolitike bazabisobanura ubwabyo.
Yego. Nkurikije rero uko mbona umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa cyangwa se w'Afurika n'Ubushinwa muri rusange, nkagereranya n'umubano Afurika cyangwa se u Rwanda ufitanye n'ibindi bihugu by'Uburayi ndetse n'ibihugu bimwe byo muri Amerika, nge navuga yuko umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa ari mwiza kurushaho. Ndaza gutanga ingero zigaragara zitandukanye. Iyo urebye cyane cyane uyu munsi ibihugu byinshi bya Afurika ndetse n'u Rwanda rurimo, turimo kugerageza uburyo twatera imbere, cyane cyane iterambere rigendeye ku bukungu, iterambere rigendeye ku nganda. Ariko iyo urebye usanga igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Abashinwa abaturage bacyo iyo baje muri ibihugu bya Afurika no mu Rwanda by'umwihariko, baza bafite ikintu gifatika baje kongera kuri infrastructure cyangwa se ku bukungu bw'igihugu muri rusange. Niho uzasanga uyu munsi ushobora kugera mu Rwanda ugasanga Abashinwa bari gukora business, bari gukora imirimo itanga n'indi mirimo ku Banyarwanda ubwabo, ariko ugasanga ibindi bihugu twagiranye umubano kuva mu myaka ijana cyangwa sinarenga mbere nta bikorwa bigaragara bahafite. Ariko urenze naho ngaho, nk'uko nakwiheraho nanjye nk'umuntu ufite ubumenyi nakoye mu Bushinwa nize mu Bushinwa, usanga no mu bigendanye na n'imyigire n'amasomo Abashinwa bari gutanga scholarships zitandukanye, baratanga amahirwe kuri Afurika, baratanga amahirwe ku Banyarwanda, ukabona ko imibanire y'u Rwanda cyangwa se Afurika n'Ubushinwa muri rusange ifite ishingiyeho. Ntabwo navuga yuko ari uruhande rumwe gusa, hasa nkaho harimo, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ni win-win situation. Ni ukuvuga ngo harimo inyungu Abashinwa batubonamo, natwe ariko ukabona nibura hari icyo dukuramo bitandukanye cyane n'uburyo twagiye dukoronizwamo n'ibihugu mbere. Niyo mpamvu navuga ko umubano w'uyu munsi ushishozwe neza, ufite akamaro kandi ufitiye akamaro igihugu n'Abanyarwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo Abashinwa baje hano kugira ngo kware
ibyo sitinyo ngo gusatwe gwa dusigira ubusa. Bwana Higadino, abantu benshi bakunze kuvuga ngo impamvu Ubushinwa burimo gukoresha izo nzira bukoresha muri iki gihe zirimo kuza bakubaka ibikorwa remezo bagatanga za buruse, ahanini babihera ko amateka y'abakoloni ku Banyafurika yari mabi. Abanyafurika umuntu wese babonaga uturutse hanze bamubonaga mu ishusho y'umukoloni, biba ariyo mpamvu Ubushinwa bugerageza gusa nka bureshya Abanyafurika, ariko nabo nabwo ibintu byinshi burimo gukora ni bimwe nk'ibyo abakoloni bakoraga kuko barimo barasa nkaho basahura umugabane wa Afrika.
Ibyo birumvikana nta nubona yakana burya iyo igihugu kiri gushaka gutera imbere kuko Ubushinwa nabwo mu byukuri burashaka kuzamura isura yabwo kuri nivo iri mpuzamahanga nivo international ku rwego rwaho ibihugu by'Uburayi na Amerika byagezeho. Muri urwo rwego rero kugira ngo rugire ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika rwigarurira narwo rugomba kugira ibyo ibyibanze ibyo bihugu kugira ngo bibone yuko uko butazanywe n'icyo gusa, ariko mu bufasha butanga mu muri scholarship ushobora gutanga investment ushobora kuza gukora hagati ya guverinoma na guverinoma no mu bindi byose bigaragara ko baba bafite na long term target niko nabyita cyangwa se intego bashaka kuzageraho. Iyo ntego ya kera rero ishingiye nk'uko wari ubivuze nk'uko n'abazungu bagiye babikora mu bihe byashize, harimo amasoko babona yuko Afurika ari isoko ryabo cyane kandi n'ubundi urebye ibicuruzwa ntabwo bisobanukiye cyane, ariko nkeka ko nk'ibigera kuri 70% cyangwa binarenga biva mu Bushinwa. Harimo yuko hari raw materials sinzi mu Kinyarwanda neza cyangwa se iby'ibanze bakoresha mu
nganda
zabo ituruka muri Afurika. Bigaragara yuko rero niba badakomeje gushyiramo ingufu ngo bigarurire cyane abanyafurika hanyuma abanyaburayi bagakomeza kubatwara iryo soko, nabo ubukungu bwabo ntibwakomeza kuzamuka nk'uko buri kuzamuka. Rero Abashinwa nubwo twaza tukabona bari kudukorera ibintu byiza, of course ni win-win, ni
impande zose zirahungukira.
N'ubufatanye dufitemo inyungu nabo bafitemo inyungu, ariko bigaragara yuko long term bashobora kuzagiramo inyungu ndende kurusha iz'Abanyafurika cyangwa se iz'Abanyarwanda.
Ikindi wari ukomojeho ni nayo maburuse baha abanyeshuri b'Abanyafurika, abantu bakavuga ko ibyo nabyo biri mu ntego zabo z'uko mwebwe iyo muvuye muri Afurika muza mukababera abambasaderi.
Ntabwo ibyo sinabihakana kuko burya ntago ari abantu benshi cyane babishobora ko yavuga nabi ahantu yabaye. Iyo wahabaye umwaka urenze umwe, ibiri, itatu, ine, ariko nanone ntabwo ari icyo gusa. Niyo twaba ari abambasaderi hari ubumenyi dukurayo kandi butugirira akamaro, ukagirira akamaro n'ibihugu byacu muri rusange tuba twaraturutsemo, cyane cyane yuko tugenda twiga tukaba dufite uburenganzira bwo kugaruka cyangwa se ugashaka ibyangombwa bikenerwa ukaba wakomeza ugakorera mu Bushinwa cyangwa ukajya no mu kindi gihugu.
Tunyuriremo muri make kwiga mu Bushinwa bimeze gute? Mujyayo mugasabana n'abandi Bashinwa? Ese hari ibyo musabwa kuba mubanje kuba ubumenyi fatizo muba mufite mu Gishinwa kugira ngo mubone izo buruse bigenda gute?
Mu by'ukuri nta kintu usabwa mbere, kimwe n'ibindi bihugu bitanga scholarship cyangwa se ubufasha mu banyeshuri b'Abanyafurika n'Abanyarwanda. Usabwa iyo ari ubufasha butanzwe hagati y'ibihugu byombi, usabwa gusa kuba ufite ubumenyi usabwa kugira ngo yige kuri icyo kigo. Ni ukuvuga ngo hari ibizami bikorwa, bagakora interviews, ugatsinda ukajya kwiga. Ariko amashuri amwe n'amwe ari prive, hari igihe agusaba kuba ufite nibura ubumenyi bukeya ku rurimi rw'Igishinwa. Niyo mpamvu uzasanga no mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika Abashinwa baraje bagiye bashinga amashuri yigisha Igishinwa gikenke. Hanyuma mvuze ku buzima busanzwe, noneho umuntu ari mu Bushinwa, urebye Abashinwa dufite culture itandukanye, umuco wacu n'uw'Abashinwa biratandukanye n'uw'Abanyafurika, ariko mu myitwarire mu mibanire Abashinwa muri rusange ntago ari abantu babi. Iyo ugiyeyo ugerageza kwiyadabuta ku mico, ubwo imico nshaka kuvuga ni ari ibiribwa, ari uburyo ibintu bikorwa, ari imyitwarire itandukanye n'iyacu. Ariko kubera yuko muri kamere yabo atari abantu babi, barabikwigisha kandi ugenda ubimenyera buhoro buhoro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho turimo kugerageza kureba gusuzuma cyangwa umubano w'Ubushinwa n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Umutumirwa wacu ni Theoneste Higaniro, uyu akaba yarize mu gihugu cy'Ubushinwa imyaka hafi itanu, akaba arimo kugerageza kudusobanurira uko abona uwo mubano wifashe. Kuri telefone dufite kandi n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Vensa, wiriwe neza?
Muriwe neza, Edi Rwema.
Uri hehe?
Hano mu karere ka Kamonyi, hano ku Ruyenzi.
Ikibazo cyawe?
Okay, ndamukiriza umutumire.
Urakumva?
Neza. Bo, ikibazo nari mfite jyewe, nari nje ntangira shima mvuga nti ni byiza cyane ku Rwanda rugerageza gukorana n'ibihugu biba byarateye imbere, nk'uko kenshi rushakira inyungu abaturage barwo mu bijyanye n'ibyo ngibyo nyine umutumire yarimo avuga, amasomo n'ibindi byose. Ariko jye nkaba nibaza nkuko uruzinduko nk'urwo ngurwo kuri iyo mibanire nkatwe u Rwanda ruba rufite abaturage bakiri inyuma cyane mu bintu by'ikoranabuhanga, ese umuturage muto muto uriya wo hasi yaba bifitiyemo izihe nyungu? Ko akenshi duhora dukangurirwa kuvuga ngo made in Rwanda, ariko tukabona ibintu bikorerwa hano mu Rwanda n'ubundi biracyahenze, kandi hirya no hino tugenda tubona abantu b'abacuruzi bagenda bakazana ibintu hanze. Hari n'imvugo dukunze kugira hano ukavuga ngo iki kintu ni Igishinwa, ukajya kugura nk'inkweto ukavanga inkweto ni Igishinwa, ariko n'ubundi ukayigura amafaranga akubye nka kabiri ya yandi yaguraga ya yindi. Ese umuturage ubwo azakomeza kubigiramo izihe nyungu kugira ngo yibone ko u Rwanda rukataje kandi dushoboye kwigira? Murakoze, n'icyo nashaka ko umutumire yaho igisobanuro.
Hari icyo wamusubiza Theoneste?
Yego, murakoze Edi. Warakoze ku kibazo wabajije. Ku bintu bibiri avuze, n'ibintu bibiri avuze: icya mbere inyungu ku baturage, ikindi cya kabiri avuze akomeje ku kintu bakunze kwita ngo ibi ni Ibishinwa. Edi, wigeze kwivuga uravuga ngo nta ngo baduha scholarship ngo tuze kwabera abambasaderi, ariko nanone ntabwo ibyo tuvuga ari nabyo. Ibintu byose n'ubundi nujya no kugura kompyuta ukayigaho Washington DC ushobora gusanga ari made in China, yarakorewe mu Bushinwa. Na hano mu Rwanda uzabona ibintu bimwe byakorewe mu Bushinwa bifite karite itari nziza, n'ibindi uzasanga bifite karite mbi. Abashinwa uko bateye, iyo ikintu gisohotse bashobora gukoramo versioni zitandukanye cyangwa se ibintu bitandukanye ariko bisa, ariko bifite ibiciro bitandukanye. Nkakorera kenshi biterwa n'abacuruzi, iyo agezeyo ku isoko akagerageza kugura cyangwa kurangura ibifite igiciro gitoya, ibyo ngibyo nibyo azana ku isoko abaturage bakagura bakabyita yuko ari Ibishinwa. Ikindi rero yenda ari nacyo kibazo gikomeye yahereyeho nyuma abaturage bagira ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa mu Rwanda muri rusange. Ahangaha iyo umukuru w'igihugu nka kiriya kimaze gutera imbere asuye igihugu, haba harimo inyungu nyinshi cyane ku baturage bacyo. Utigute rero uko bigenda, iyo perezida aje kuriya azana na delegasiyo azanye nayo ibirimo abantu batandukanye, haba harimo abashoramari, haba harimo abacuruzi, haba harimo abanyenganda, haba harimo abantu benshi baje kureba batese iki gihugu. Nk'uko wari wabivuze mbere, ni uruzinduko rwa mbere perezida w'Ubushinwa agiye kugera mu Rwanda. Hari na benshi batari bazi u Rwanda, cyane cyane twe twabaye mu Bushinwa. Usanga Abashinwa benshi bafata nk'aho Afurika ari igihugu kimwe, ukagerayo ukamaze uti se mvuye mu Rwanda, akavuga mu Rwanda ni muri Amerika y'Epfo, ni muri Australia, ni he? Ugasanga nta nubwo bazi yuko u Rwanda rubaho yenda. Iyo perezida wabo rero yasuye icyo gihugu, ku gihugu cy'Ubushinwa gifite abaturage bangana nka kuriya, hari abantu barenze miliyoni nyinshi ziruta n'abanyarwanda bose, bamenyeraho yuko hari igihugu cy'u Rwanda. Kuba rero igihugu cy'u Rwanda dufite ubuyobozi bwiza, dufite kondisiyo zishobora gutuma abantu baza gukora business hano mu karere kandi bakazikora bakorera no mu Rwanda bizatuma abashinwa benshi bari barabuze uko bagera ngaha baboneraho bakavuga bati burya hari igihugu cy'u Rwanda na perezida wacu yaragisuye reka tujyeyo turebe ukuntu bimeze kandi no mu bazaba bazanye nzi neza yuko bajya kuva hano perezida yagiye ahantu agenda na delegation nini bajya kuva hano hari ubufatanye abanyarwanda bakora business bakora ibintu bitandukanye bamaze kugirana na contact n'imikoranire bamaze kugirana na delegation yazanye na perezida ariko atari niyo delegation gusana nyuma yaho hari abandi benshi bakomeza baza uko baza rero nk'uko yakomoje ku muturage wo hasi iyo baje bakinvestinga mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda bagakorana nabo business bagakora inganda ziciriritse bagakora n'inganda nini ndetse abo baturage nibo babyumukiramo kuko babona amafaranga niyo batabona amafaranga ngo babone akazi abo bashinwa baraza bagasora iyo basoze leta imisoro ikoramo ibikorwa bitandukanye imihanda amavuriro amashuri bivuze ngo uruzinduko aba ari imibanire myiza ariko inyungu zavuye mu ruzinduko ziramanuka zikagera ku muturage wo hasi
Bwana Higaniro twari twakomoje kubijyanye n'ishoramari n'indi mishinga ubushinwa bushora ku mugabane wa Afrika abenshi bavuga ko iyo mishinga cyangwa se iyo shoramari rifasha ubushinwa kugabanya ibyakwitambika intego zabwo zishingiye ahanini kuri politike n'umutekano hakaba n'impungenge z'uko ubushinwa bukomeje kubikamo Afrika amadeni ibyo bigatuma ubushinwa buzakomeza sinabyita kwiba cyangwa se gutwara ibintu byinshi bituruka ku mugabane wa Afrika kurusha ibyo Afrika yunguka biva mu bushinwa
icyo nabivugaho icyenda icyambere kuri kivuze ngo ubushinwa ukabwa bikaba amadeni menshi akomeye ibihugu bya Afurika ntabwo ubushinwa utanga ideni ku gihugu kitabyemeye aho ngaho hazamo ubushishozi nanone bw'abayobozi b'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika ukavuga uti niba baduhaye loni cyangwa se inguzanyo ese tuzayishyura mu gihe kingana iki ese icyo tuzakura muri iyi nguzanyo kizamarira iki abaturage ese nifite ubushobozi cyo by'uko ashobora kuzavamo amafaranga azishyura yanguzanyo twafashe kubera yuko nkeka ko n'umuntu ku giti cye nta muntu wanga gufata ideni ariko ufata ideni ubaze neza ukavuga uti ideni rizanviramo ayo kwishyura ideni na kindi cyavemo n'inyungu mwumva rero ntacyo byabitwaye ideni bayigiye kirekire bishyirwamo n'inyungu zizahisha ndetse akagira n'icyo dusigarana
akenshi impamvu ibihugu byinshi bya Afurika byemera nayo madeni nuko ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ahenshi amadeni yabyo cyangwa se inkunga zabyo zizana n'amananiza tuvuge nk'urugero bakavuga ngo mugomba kugira imiyoborere myiza mugomba guharanira uburenganzira bwa muntu ariko ibyo ahanini igihugu cy'Ubushinwa ntago kibisaba
nagari ibyo gusa ahubwo uretse nayo mananiza hari n'ibiza bigutegeka ngo ideni tuguhaye urarikoresha ikiniki ibihugu by'Ubushinwa rero igihugu cy'Ubushinwa cyuko bimeze ushobora kwigira umushinga ahubwo ukavuga uti ideni nshaka n'iryo gukora uyu muhanda ideni nshaka n'iryo kubaka urugomero runuru yenda urugero rw'amashanyarazi ukawubagezaho ugatinya niba koko urwo rugomero rufite inyungu ruzatanga kandi ruzashobora kuvamo ibizishyura rya deni bakaguha amafaranga ariko ariweho witeganyirije uwo mushinga ariho bitandukaniye cyane n'ibindi bihugu bitandukanye bimwe na bimwe byo mu Burayi biza bikaguha ideni bikavuga ngo ugomba kwikoresha ikiniki kandi n'ubundi uzaryishyura.
Urakoze cyane Theoneste Higaniro. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Samuel wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ego nakoze kumpa ijambo. Nagomba mbaze uko ukuntu imyitwarire ya politike y'Ubushinwa tubona ko itandukanye cyane nabo twita aba Occidental cyangwa abanyaburayi. Nagomba mbaze nti mbega byoba bifise ingaruka ku kungene bariko baratera imbere mu by'ubutunzi kuko turabona ko bobo iza politike y'ibihugu byo muri Afurika cyangwa by'agateka kazi na muntu menga ntaco bakunda kubivugaho tubona bishibashira imbere cyane cyane zo gutera imbere mu bucuruzi bwabo cyangwa mu butunzi bwabo nagira mbaze rero uwo muhinga nti bega iyo politike yabo yobishise ingaruka kuri ubwo butunzi bw'Ubushinwa. Murakoze.
Urakoze cyane Samuel bwana Higanira.
Arakoze Samuel Bujumbura. Avuze ati abashinwa iyo baje mu gihugu ntago bajya cyane mu bigendanye na politike ngo batangire bavuge ngo mwe ntago tubahiri kubera yuko mutubahiriza uburenganzira bwa muntu ntabwo tubahiri kubera ko mukora ibi. Mu by'ukuri niko bimeze, abashinwa bafite politike nubwo navuze yuko ntazi politike cyane ariko ngeragereje mu byo nasomye bafite politike itandukanye cyane n'iy'ibihugu by'Uburayi aho bativanga muri politike y'ibihugu bagiye gukoreramo. Bivuze ngo abanyapolitiki hagati yabo bafite uko bivuganira ariko ntabwo baza ngo baguhe impano cyangwa se baguhe ideni batangire kukubwira kugutegeka ngo urayikoresha gutya na gutya kubera yuko politike yawe imeze gutya na gutya. Abashinwa rero yaravuze ngo ese iyo politike yabo yaba ifitanye isano n'iterambere bagezeho, nkeka yuko bishobora kuba binafitanye isano kubera yuko burya uko utwara ubushobozi bunini mu bikorwa runaka ushaka gukontrolinga cyangwa se kugenzura ibindi bihugu uko bikora, kugenzura politiki yabo n'ubundi hari amafaranga menshi agenderamo. Ntabwo icyo nakivugaho ibintu byinshi cyane cyangwa se numvise neza ikibazo yabajije, ariko nkeka yuko abashinwa batera imbere cyane, nkeka ko kugira uyu munsi bari ku mwanya wa kabiri mu bukungu bwo ku isi
niko bimeze.
Nkeka ko batera imbere cyane kubera yuko bibanda cyane ku gukora kurusha uko bibanda cyane muri politike y'ibihugu bitandukanye iri interinasiyonali. Politike interinasiyonali barayikora ariko bayikora ku rwego rubafitiye akamaro bativanze cyane mu tuntu duto duto tw'ibihugu bitandukanye.
Hari n'abibaza kuko imishinga myinshi iyo uyirebye Ubushinwa bushora muri Afurika, haba kubaka imihanda, izo za gari ya moshi, usanga hafi 90% y'abakozi bakora kuri iyo mishinga n'Abashinwa. Abantu bakavuga ngo kuki iyo mishinga isa nkaho idaha abanyafurika akazi kandi aricyo yakabaye ikora.
Icyo nacyo mbona ishobora kuba ari strategy cyangwa se uburyo Ubushinwa bukoresha kugira ngo bushakire igihugu cya abaturage babo akazi, kubera yuko iyo batanze amafaranga bakavuga bati kampani y'Abashinwa niyigiye gukora ako kazi, noneho iyo kampani ikizanira n'abaturage b'Abashinwa bakaza gukora ako kazi ndetse n'agadasa w'ubumenyi cyane bakabazana, bivuze ngo igihugu cy'Ubushinwa kiba kibyungukiyemo n'amafaranga turi wabo. Aho rero n'akazi k'ibihugu bibona izo nkunga cyangwa se bibona izo nguzanyo gushyiraho policy, sinzi uko nazita mu Kinyarwanda, cyangwa amategeko, gushyiraho amategeko avuga ngo niba dufashe amafaranga mu Bushinwa tugiye gukora umushinga uyu n'uyu, abagiye kuwukora turabategeka yuko umubare runaka ugomba kuva muri iki gihugu. Tuvuge tukavuga tuti uzakoresha Abashinwa kugera utarenze 30%, nabwo higanjemo ubumenyi ubona utaboneka ku isoko ryo muri icyo gihugu niba ari mu Rwanda ryo mu Rwanda, abandi 70% babe yari abakozi ba hano lokali. Aho rero numva ntabwo ikibazo cyane cyaba kiri ku Bashinwa, ikibazo cyane cyaba kiri ku bihugu bibona iyo nkunga.
Urakoze cyane bwana Theoneste Higaniro. Kuri telefoni dufite kandi Bashir wiriwe neza.
Yego mwiri.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo mfite cyerekeye, ndashaka kubaza umutumirwa ategereranyirize imihembere y'abakozi bo mu Bushinwa nawo n'ukuntu bahemba muri Afurika. Iyo urebye muri Afurika usanga bahemba amafaranga makeya cyane. Ikindi nanone atubwire ni iki giha Abashinwa ubudahangarwa, kuko akenshi hamwe na hamwe usanga bahondagura abakozi nta kintu bitayeho.
Bakora iki?
Bakubita abakozi. Abakozi barabakubita cyane, barabahemba amafaranga makeya, nyine ugatubwira ukuntu mu Bushinwa bahembwa n'ukuntu bahemba muri Afurika, ndetse n'ikintu kibaho ubudahangarwa bwo kuza bagakubita abakozi, kuko akenshi na kenshi usanga abakozi ku mashati birirwa babakubita.
Urakoze cyane Bashir. Bwana Higaniro.
Arakoze Bashir ku kibazo wabajije. Abazi ibibazo bibiri, icya mbere avuze ku bigendanye n'umushahara Abashinwa batanga muri Afurika, icya kabiri avuze ngo ngo ikibaho ubudahangarwa bwo gukubita abakozi icyo cyo ntago nakivugaho cyane ariko nta nubwo bafite niba banabikora nta makosa ahubwo ikibazo cyaba kiri mu bakozi niba bakubitwa bakabyemera ntibagiye kubaza ubuyobozi kuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo guhohotera undi icyo rero numva atari ikibazo nagira icyo mvugaho nta udahangarwa nta muntu n'umwe ufite ubudahangarwa bwo guhohotera undi ikigendanye na salari cyangwa se umushahara batanga ubundi ntabwo nagereranya no mu Bushinwa kubera ko biterwa n'akazi kose ukora ariko mu Bushinwa ikintu gihari nuko muri rusange umushahara waho uri hasi ahari mujya munabibona yuko inganda zimwe na zimwe zagiye zimuka zigava mu bihugu byazo zikajya mu Bushinwa kubera yuko ziba bigiye gushaka labor conscience cyangwa se abakozi bahendutse bafite umushahara wo hasi bakaba bashobora gukora bagaproducinga ibyo bari bakeneye guproducinga kandi bakabiproducinga ku giciro kiri hasi kubera yuko babonye abakozi b'izo nganda ku buryo buhendutse nkeka ko rero ari byo baza bagendeyeho bakarebera kuri salari y'iwabo bakaza no kuyitanga hano kandi hari igihe burya ibihugu bya Afurika nubwo dukennye ibyinshi iyo urebye umushahara w'umukozi uri hasi akenshi uba uri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'umukozi wo hasi wo mu Bushinwa amafaranga abona
hanyuma se
muri rusange uko nabivuga abakozi bo ku rwego rwo hasi mu Bushinwa barahendutse cyane kuko umukozi wo ku rwego rwo hasi muri Afurika ahembwa nkeka ko rero ariyo mpamvu usanga na hano bihagera abakozi bo ku mashantiri cyane cyane abo mu mihanda Abashinwa bagenda bakoresha ugasanga barabahemba makeya kurusha uko abakozi babitekerezaga ari no cya kibazo baba bumbaza mbere bahera bazana Abashinwa iyo azanye umushinwa hano aramuzana akamwubakira arazanza zo kuri shantiye akabamo sareri n'ubundi amuhemba umushahara ungana nk'uwo yari kumuha mu Bushinwa nta kintu murengerezaho kandi akenshi nibyo navuze uri hasi uwo wabona hano mu Rwanda cyangwa se uwo wabona mu kindi gihugu cya Afurika mu bihugu bitandukanye
akabazo higaniro iyo muri mu Bushinwa nzi ko mu bindi bihugu tuvuge nk'urugero nka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyeshuri w'umunyamahanga nubwo abarimo kwiga hano hari amasaha make yaba yemerewe gukora nk'abanyeshuri b'abanyafurika tuvuge nk'urugero mwebwe b'abanyarwanda mwagiye kwiga muba mufite uburenganzira bwo gushaka akazi mugakora
mu mategeko y'Ubushinwa umunyeshuri uri kwiga scholarship ntabwo afite uburenganzira bwo gukora ndetse biranirwa iyo bagufashe ufite kontra wagiye gushaka akazi urabibazwa
hari n'ikindi nakunze kumva ngo iyo mugiye kwigayo ntabwo ari kenshi munagira n'amahirwe yo gutembera mu gihugu cyangwa se mugiye mu byaro murebe uko hifashe ngo kenshi musuraho babategetse cyangwa se babajyanye gusura
ibyo ntabwo ari byo iyo ufite ubushobozi ushobora gusura aho ushatse hose kubera ko nagiye mbayo nk'amavakansi maremare n'amezi abiri iyo ufite ubushobozi ufata train cyangwa se ugafata indege cyangwa ukajya no gusura bagenzi bawe yaba ari mu cyaro cyangwa mu mijyi itandukanye
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika Thierry wiriwe
mwiriwe neza Edi
uri hehe
iyi Bujumbura mu
ikibazo cya
oya ubwo nitsimbira Edi okay nari ko ndumvira ibyo umuntu ibyo ariko aravuga byo nibyo birumvikana iyo tumaze kubona bajyama bagasira imitahe hano mu gihugu aho mu bihugu by'iwacu bya Afurika hanyuma batubwiye yuko abantu benshi bagiye kuronka akazi cyose ni cyiza kandi nibaza ko ari n'ikintu cyafasha Afurika kugira itera imbere ariko jewe iyo numvise ngo baraje umwanya w'umunsi ndabishima cyane kubera ko iyo basize abandi iwacu tuba tuzi ko ikintu cya mbere kibanza gushobora kuhagura isoko yabo amabazise bidandazwa bita bidandazwa byumvikana neza ko biba ari ibiryo biva mu Bushinwa cyane byumvikana ko y'amaentreprise y'iwacu amwe tuba tugomba yuko atera imbere ntashobora gutera imbere kubera hanze ibindi bikomeye bije biva mu Bushinwa kandi bizimbutse rero bikanashyiga mbere bikanambabaza gatoya kubera ko mu byo bahingura cyangwa mu byo bakora byinshi babihingura bahereye kuri matière première bakuye iwacu rero nibyo ko baduhaye ino bagashinga imitahe hanyuma bagashobora gutanga ubuzi ku banyafurika ni ikintu cyiza ndagishima ariko abategetsi b'iwacu baje bagaba baje bararaba neza kuko nibaza ko muri bino bintu bya diplomasi ho bamwe ikintu cyaganyaganya ko nimiburiburi wowe ngo aje agakora ikintu mu gihugu iwawe nimba ari cyo yungutse nawe ukagira icyo wungutse ngo ntibaze hanyuma ngo twebwe tugire kunapfisha ama entreprise yaje ntihagire ikintu na kimwe tugira twunguka hanyuma nabo bate badana n'abakozi babo ari bo bahashira gusa iyo rero ndavuga nti muri bino bintu nibaze mugabo habe kwitonda cyane kuko abashinwe iyo baje turamaze kubona ko Afurika bayifatiye gose ariko nta kindi barondera hanini ni kwagura isoko nijye matière première rero ituma rero navuga ni abategetsi nibagende bitonze murakoze cyane
urakoze Thierry bwana Igane hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya Thierry mu Burundi
ibyo avuga ndakeka ari byo cyane ko nk'uko abivuga nanjye kare nari nabikomojeho matière première cyangwa se raw material z'ibyo bakora byinshi kandi binagaruka tukongera tukabigura muri Afurika ziba zavuye muri Afurika n'ubundi byaba byiza rero nk'uko abivuze baje bakabikorera hano ndetse n'abanyagihugu cyangwa se abanyafurika bakabona akazi bagakora muri izo nganda zabo n'ibintu kubera yuko batabayeho transport ndende ibintu byo baba bari gukorera hano byahenduka kurushaho ikindi yenda komojeho nacyo nari nakivuzeho cy'uko ari abanyapolitike ari n'abandi bose babigira mu ruhare mu masezerano yo tugenda dukora hari ubwitonzi tugomba kugenda dushyiramo nk'uko nabivuze tuvuge niba usinya amasezerano yenda ukavuga uti muze mutwubakire ibi n'ibi n'ibi ugashyiramo uti mu bakozi muzashyiramo 30% bazaba abashinwa ariko 70% babe abanyafurika cyangwa se babe abanyarwanda cyangwa se babe abarundi bitewe n'aho umushinga uri ariko iyo utabitekereje uri umuyobozi cyangwa se ushinzwe ibyo ngibyo icyo gihe ashobora no kuzana 80% ugasanga abahaye akazi baho ngaho ni bake cyane
hanyuma se higaniro ndabizi ntabwo uri umuhanga muri ibyo muri politike cyangwa iki ariko muri iyi minsi tuvuge nk'urugero mu gihugu cy'u Rwanda barimo barateza imbere ibyo bise made in Rwanda ariko nanone ukabona ko hari na politike yuko ubushinwa bukomeza gushora imari yabwo mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe ubona inganda zo mu Rwanda zizashobora kuko guhangana n'ishoramari riva mu bushinwa cyane cyane ko ibintu biza mu Rwanda biza biri ku giciro cyo hasi cyane
urakoze Eddie icyo nakivugaho ni byiza cyane ahubwo ko twakorana neza imibare ndetse n'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa yanashingira cyane kuri ibyo bintu by'inganda kubera yuko Abashinwa bafite urwego bagezeho mu nganda bahereye ku nganda ntoya n'iziciriritse kandi kuvuga amahirwe uyu munsi politike y'Ubushinwa niyo ku exportinga cyangwa se kujyana mu bindi bihugu inganda ntoya ahubwo bagasigara bateza imbere cyane inganda nini ni ukuvuga ngo ubwo mu Rwanda twebwe dushaka kugira ngo tukiri ku rwego rwo gutangira made in Rwanda tugatangira ku nganda ntoya ndetse tukazamuka no kuziciriritse nini abashinwa bo barashaka uburyo inganda ntoya zaba export zikajya gukorera mu bindi bihugu cyangwa se zikagira ubufatanye n'ibindi bihugu cyane cyane ko izo nganda ntoya nazo zikoresha raw materials nyinshi zitandukanye ziba zavuye muri ibyo bihugu umva rero aho ngaho ntabwo hazabamo hagombye kubamo guhangana ahubwo twagombye kureba abafatanyabikorwa beza cyangwa se good partners muri mu kugira ngo tuzamure iyo sector yacu ya manufacturing cyangwa se y'inganda noneho niba nshaka gukora uruganda rwo gukora ibintu runaka nahera kuri wa mwana mwiza dushitanye n'Ubushinwa cyangwa se n'Abashinwa dushitanye contact bafite investment zingana gutya ndetse bafite na technology ndiyewe nashoboraga kuba ntari bumenye hanyuma noneho tukumvikana uburyo tugiye gukora tugakorera mu Rwanda kuko icyo gihe wewe uri mu Rwanda ufite uzi procedure uzi icyo bisaba uzi hari ubutaka uzi aho inganda zigomba kujya ntabwo umeze nk'umushinwa uri hari ari akavuga ati uruganda narushyira mu Rwanda ndetse narushyira hehe ndahera hehe bivuze ngo buri gihe iyo habayeho ubufatanye bwiza hagati y'umushinwa technology ufite n'ubushobozi yenda ubushobozi bw'umushobora gufatanya akazana 50-50 niko bigaragara yuko iyo ukoze uruganda ubutejeje imbere igihugu ubutejeje imbere abanyarwanda utanga akazi ndetse ugatuma n'ibintu producinze hano lokali bihendutse kurusha uko byavanwa mu bushinwa.
Hanyuma se bwana Higaniro, muri iyo myaka itanu wamaze mu gihugu cy'Ubushinwa, iyo wumvishije abashinwa ugasoma amateka y'Ubushinwa, Ubushinwa kugeraho bugeze ubu ngubu bubikesha iki? Ubudore ko ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi.
Urakoze cyane. Ibi Ubushinwa icyo navuga bubikesha cyane cyane ni commitment cyangwa se kwiyemeza,
umuhati.
Abashinwa umuhati. Abashinwa bahereye kera basa nkaho bafungiranye mu gihugu cyabo, ariko mu myaka igera kuri 45 hari ishize baje kopeninga. Uzareba nusoma amateka y'Abashinwa cyangwa se n'inganda zitandukanye zo mu Bushinwa zitaturutse mu bindi bihugu, uzasanga zaragiye zihera mu ngo z'abantu. Umuntu agatangira akora akantu gatoya akagenda yimprovinga cyangwa se yongera. Uyu munsi akaba ari uruganda runini ndetse ruri mu za mbere ku isi. Aho rero aho byagiye bihera nabyo navugaga, kandi na mbere hose tukiri n'abana n'abantu uko bagiye bakora, urabizi, baravugaga bati Abashinwa barakora bakora amanywa n'ijoro, baza gukora umuhanda ugasanga niba abantu bakora bataruhuka. Ikintu cya mbere navuga cyateje imbere Ubushinwa ni ugukora, kandi bagakora bari committed bafite umuhati.
Urakoze cyane Higaniro. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Jean Claude Wiriwe.
Wiriwe
uri hehe?
Ndikuruka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Gasana, mu kagari ka Kerwa, mu mudugudu wa Ruhema ya mbere.
Ikibazo cyawe?
Maje kumushimira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga, tubasha gutanga amakuru kandi natwe mukatugezaho amakuru meza avugwa hirya no hino ku isi.
Baza ikibazo cyawe Jean Claude.
Ikibazo cyanjye nk'uko na insanganyamatsiko twayibonye kandi twabyumvise, natwe twishimiye kuba perezida w'Ubushinwa agiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko n'ubundi ikibazo kiri gukorwa mu karere ka Ngoma ikorwa n'Abashinwa, ubwo ni ukumva rero ko ari iterambere u Rwanda rukomeje kwihutishwa, kandi n'Abashinwa nabo bakomeje kudufasha mu iterambere. Ni ukuvuga ngo hano mu karere ka Ngoma hagiye kubakwa sitade. Iyo sitade igiye kubakwa ni umushinga ugiye kubakwa n'Abashinwa bagiye gutanga akazi, urubyiruko rukabasha rwo kubona akazi, kandi twifashijwemo n'abo Bashinwa nibo bagiye kubaka iyo sitade, ariko bazayubaka natwe baduhemo akazi. Ubwo uri kumva rero nka perezida w'Ubushinwa yaje mu gihugu cy'u Rwanda areba nk'ahantu nk'amwe yabakeneye ibikorwa remezo, akabasha gusinyana amasezerano na nyakubahwa perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, bikabasha nabyo kugumiza bizamura abaturage mu iterambere. Ibyo rero urumva ko kuza mu gihugu cy'u Rwanda tuzatwabyakiriye neza cyane, ni iby'agaciro ku Banyarwanda muri rusange bitewe n'uko natwe tukomeza kwizamura mu bukungu bw'u Rwanda.
Urakoze cyane Jean Claude. Ingoma mu burasirazuba bw'u Rwanda, ndibaza ko wowe byari ibitekerezo uduha n'amakuru. Higaniro, ukurikije imibanire y'u Rwanda n'Ubushinwa, nk'imishinga ikomeye Ubushinwa bufite mu Rwanda yaba ari nk'iyi?
Urakoze cyane Edi. Sinzi niba umbwira imishinga igendanye na cooperation hagati y'ibihugu n'ibihugu cyangwa se imishinga y'abantu ku giti cyabo.
Iyo ushobora kuvugaho.
Nk'uko nari nabivuze, politiki y'Ubushinwa itandukanye cyane na politiki y'ibihugu byinshi byo mu Burayi. Usanga hano koko harimo imishinga itandukanye. Navuga nk'imishinga igendanye n'imihanda. Abashinwa bafite imihanda myinshi hano mu gihugu barimo kubaka. Of course birumvikana ko amafaranga amwe n'amwe aba yaturutse muri leta, andi nayo agaturuka kuri za nguzanyo twagiye tuvuga, ariko n'izo nguzanyo nubwo ari iza leta, akenshi iyo ugiye gutanga isoko ryo kubaka imihanda usanga akenshi amasoko atwarwa n'Abashinwa, kubera yuko nibo bafitemo uburambe, bazi kuyikora, bakayikora neza kandi bakayikora vuba.
Bivuze ko nabo basigaye batsindira amasoko y'u Rwanda.
Abashinwa nabo basigaye batsindira amasoko y'u Rwanda, nta nubwo ari imihanda gusa no muri energy ari nayo nkoramo. Abashinwa bafitemo amasoko menshi atandukanye kandi yo gukora guteza imbere ibikorwa remezo bigendanye no gutanga amashanyarazi.
Komeza.
Hanyuma uretse ibyo byo gukora nka barwiyemezamirimo cyangwa aba contractors mu mihanda mu bwubatsi mu mashanyarazi yenda cyane cyane mvuge no ku bwubatsi nka 90% y'ubwubatsi Kigali urabona irimo iratera imbere ibigo bya leta birubaka abantu ku giti cyabo bashoramari barubaka amazu yose yubakwa I Kigali yenda nka 90% amanini yubakwa n'abashinwa na kompanyi z'abashinwa bivuze rero ko hari experience nubwo baza baje gushaka amafaranga ariko hari experience cyangwa se ubunararibonye bagenda baha amakompanyi ari lokali yasanzwe y'abanyarwanda mu mistaha nayo akazafatiraho akazabashobora gukomezaho agakora ibikorwa nk'ibyo cyangwa se akajya kubikora mu karere ibindi bikorwa abashinwa bafitemo cyangwa se bateramo inkunga mu Rwanda cyangwa se bafitemo navuze yuko nari umunyapolitike ibyinshi ntabwo nabimenye ariko buriya birahari byinshi ariko nk'umuntu uhagarariye abanyeshuri bize mu Bushinwa bifitanye n'umubano wihariye na ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda iyo tuganira nabo dusanga bafite ibikorwa bitandukanye ari mu buvuzi ari mu bigendanye n'imyidagaduro muri sekta zose nyinshi zo mu Rwanda abashinwa bafite n'ibikorwa mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ntabwo navuga imediatoma ngo mu buvuzi n'ahanaha cyangwa se mu burezi n'ahanaha cyangwa se mu myidagaduro n'ahanaha ariko nk'uko mbikubwiye aho hose mu myidagaduro mu buvuzi mu masomo cyangwa se mu bumenyi aho hose abashinwa bafite n'ibikorwa kandi bigaragara
hanyuma se iyo murebye mubona hari igihe kizagera bimwe mu bihugu bya Afurika bikavuga ngo ubu ngubu aho tugeze dushobora kwibeshaho nta nkunga y'Ubushinwa tugikeneye cyane ahubwo reka dukorane nk'abafatanya bikorwa nyabo
ibyo birashoboka cyane bipfa gusa guterwa na politike y'igihugu ndetse natwe nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abaturage b'abanyafurika tugashyiraho wa muhate navuze waho abashinwa baravuye ibyo ndabivugira ko ku bashinwa byarashobotse ubu inkunga babona ntabwo ari inkunga nyinshi kandi bafite niyo batazibona bafite ubushobozi bwo kuba bakwibeshaho ndetse bakagira na partnership n'ibihugu cyangwa se imibanire n'ibihugu ishingiye kuri ya win-win cooperation twavuze tuvuga ariko ntabwo bakiri kuri rwa rwego rwo gukenera inkunga kandi babigezeho bavuye hasi cyane ndetse hari kurusha aho twebwe nk'abanyarwanda cyangwa se abanyafurika turi uyu munsi ibyo rero bigaragaza yuko natwe bishyizemo ubushobozi n'ubushake n'umuhate twabigeraho kandi mu gihe kitari kirekire cyane kuko nk'uko nari nabigusobanuriye mbere abashinwa ibyo bagezeho uyu munsi babigezeho mu gihe kitarenze imyaka 50 ishize
wavuze ko ukora mu bijyanye n'ibikorwa remezo ubijyanye n'ingufu ingufu ni kimwe mu bibazo byugarije igihugu cy'u Rwanda urwanda niba rwifuza kugera ku byo rwifuza kugeraho haba kubaka imihanda iterambere rikomeye rugomba kuba rufite amashanyarazi iyo urebye icyo kibazo ubona cyazakemuka nka ryari
urakoze cyane ikibazo cy'ingufu mu Rwanda twaragihoranye kuva mu bihe byashize ariko uko navuga uyu munsi ntabwo situasiyo ikimeze nka mbere kirimo kiragenda gikemuka kubera yuko yenda uhereye nko ku bantu bashobora kugezwaho n'amashanyarazi yenda iby'inganda n'ibindi turabizaho nyuma uzi yuko mbere kuva nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe 2023 twari dufite abantu bagerwaho n'amashanyarazi batarenze 70% ariko uyu munsi dufite kugera kurenga kuri 42%. Byumvikana yuko mu myaka 18 ishize cyangwa mu myaka 15 ishize abantu bagerwaho abanyarwanda bagerwaho n'amashanyarazi bashoboye kwikuba inshuro nyinshi ariko nanone icyo nakwita sinzi uko mu kinyarwanda twakwita ariko ni power quality ni ukuvuga ngo umuriro twabonaga uko wabaga umeze gucika n'ufite yashoboraga kuwubona ariko nyuma y'isaha ukaburagiye nyuma y'iminota 30 ukaburagiye nyuma y'iminota 20 ukaburagiye ubu ngubu ibyo bibazo byose bigenda bikemuka ikindi cya kabiri ni uko nk'uko babivuze ari ibikorwa remezo ari inganda ari ibindi byose bishobora gukorwa mbese mu by'ukuri kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse n'ubukungu bw'igihugu akesha umuntu aboreza kunga amashanyarazi igihugu gikoresha cyangwa se gishobora gukonsuminga. Ibyo rero nabyo ukurikije urwego rwo twatiriho kiriya gihe, icyo gihe twari dufite umuriro utarenze megawati zigera kuri 40, hagati ya 40 na 50. Umunsi dufite megawati zirenga 200 ho gatoya, 210 n'izindi, kandi urabona yuko imyaka ishize ari mikeya. Ubwo rero nkaba navuga ngo mu rwego rw'ingufu, mu rwego rw'amashanyarazi mufi, ntabwo duhagaze nabi, kandi leta ndetse n'ikigo cya REG na minisiteri y'ibikorwa remezo muri rusange dufite intego yuko umwaka w'2024 abanyarwanda bose bazaba bagezwaho n'amashanyarazi, ariko atari no gucana gusa cyangwa se guteka, ahubwo n'inganda n'amashanyarazi, tugakomeza kureba uburyo igiciro cyayo cyazagabanuka, ku buryo inganda zizashobora kwiyongera ndetse amashanyarazi agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bibyara inyungu bitanga akazi, umuntu nazajya yumva yuko afite amashanyarazi kugira ngo acane byonyine. Ubwo rero muri rusange uko nabivuga, hari aho twavuye, hari n'aho tugeze, kandi hatari habi cyane, n'ubu turacyashyiramo ingufu nyinshi cyane, ku buryo nk'uko wari wabibajije uvuga ngo ikibazo kizakemuka ryari, ndumva kirimo kirakemuka ndetse tugeze nko kuri turenzwa ibyo ari byo byose, twarenze 50%, kandi hasi icyo gihe twari turi nko kuri 10% cy'ibibazo dufite muri energy cyangwa se mu ngufu. Uyu munsi rero nakwizeza yuko mu mwaka utarenze 2025 nyita ko ikibazo cy'amashanyarazi cyangwa se cy'ingufu mu gihugu kizaba cyarakemutse burundu. Ubwo ndabihera ko ari muri electrification cyangwa se mu kugeza amashanyarazi ku baturage hirya no hino mu gihugu, hari imishinga myinshi iri gukorwa kandi izaba yararangiye mbere y'uwo mwaka, uko nabivuze 2024 abanyarwanda bose intego ihari ni uko bazaba bafite umuriro. Ariko noneho no mu rwego rw'ingufu muri rusange zo tubona dufite imishinga myinshi minini n'imitoya iri gukorwa uyu munsi, ku buryo ingufu zizavamo zizaba zifite ubushobozi bwo kuba zakora ibikorwa bizaba bihari mu gihugu kugera icyo gihe.
Urakoze cyane Bwana Higaniro. Twari dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika ariko araducitse kuri telefoni. Bwana Higaniro, mu mwaka w'2015 Ubushinwa bwemereye Afurika miliyari hafi 60 z'amadolari mu gihe cy'imyaka itatu. N'inguzanyo icyo gihe Perezida Xi Jinping yavuze ko igamije ubufatanye mu ishoramari hagati y'Ubushinwa n'igihugu n'ibihugu bya Afurika. Iyo myaka itatu irimo kurangira, ese wibaza ko muri uru ruzinduko Perezida w'Ubushinwa arimo kugirira ku mugabane wa Afurika, dore ko azasura igihugu cya Senegal, asura u Rwanda, ajye muri Afurika y'Epfo aho azajya mu nama ihuza ibihugu bya Brazil, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse na Afurika y'Epfo, ubona hari indi nkunga Perezida w'Ubushinwa ashobora gutangaza ku mugabane wa Afurika?
Birashoboka cyane kubera yuko nk'uko nabivuze Afurika Ubushinwa bufite interest cyane cyangwa se inyungu nyinshi mu gukorana na Afurika neza, kubera yuko Afurika ni ikigega cyayo, ariko kugira ngo izashobore kugirana umubano urambye na Afurika nuko izakomeza no gufasha ibihugu bya Afurika bigifite ubushobozi bukeya bigashobora gutera imbere. Kuba rero Xi Jinping yaremeye inkunga ya miliyoni igera muri 60 mu mwaka w'2015 mu gihe cy'imyaka itatu, none imyaka itatu ikaba ni miliyari mirongo itandatu. Imyaka itatu ikaba irarangiye, ntabwo nzi setasi niba ayo mafaranga yose yararangiye, ariko ndizera yuko niba ayo mafaranga yararangiye ku gushyirwa ku mishinga itandukanye mu bihugu bya Afurika bitandukanye, muri iki gihe ari kugera mu Rwanda ashobora no kutabivuga yuko ari inkunga ahaye Afurika yose muri rusange, ariko ndizera ko muri ibyo bihugu bitandukanye azagenda ageramo harimo n'u Rwanda hari inkunga zitandukanye n'ubundi azagenda yemerera ibyo bihugu.
Urakoze cyane. Ikindi wavuze nuko imibanire ya Afrika n'Ubushinwa iri mu ngeri zitandukanye, wavuzemo ishoramari, amashuri, ariko harimo n'umuco. Mu bijyanye n'umuco, tubwire muri make ya imibanire ya Afrika, ibihugu bya Afrika n'Ubushinwa mu bijyanye n'umuco.
Kubigendanye n'umuco, ku mibanire ya Afrika n'Ubushinwa, urabona Ubushinwa niba bushaka kwinjira muri Afurika cyane, ni nako bugenda bushaka kwinjiza umuco w'Ubushinwa mu bihugu bya Afurika cyangwa se mu Banyafurika mu buryo butandukanye. Ni naho uzasanga hari amashuri menshi nk'uko mu Rwanda ubu hari yitwa Confucius Institute, niko uzasanga hari amashuri menshi n'ibigo bitandukanye byagiye biza bigashingwa muri Afurika cyangwa se mu bihugu bya Afurika kugira ngo bijye byigisha ururimi rw'Igishinwa. Burya umuco akenshi uhera ku rurimi, kandi niba turi kubona Abashinwa bari kwinjira cyane ku isoko rya Afurika, ku isoko ry'u Rwanda, kugira ngo ukorane nabo neza nuko ugomba kuba uvuga ururimi rwabo. Niyo mpamvu rero n'ibyo bigo byagiye biza, fakti y'uko byonyine bazanye ibigo bizajya byigisha Igishinwa bikakigishiriza aha ngaha, bagashyiramo Abashinwa bakaza bakigisha ku mafaranga makeya, mu buryo bwa mbere bwo kwigisha umuco cyangwa se kwinjiza umuco wabo mu Banyafurika. Kandi uretse n'ibyo ngibyo byo kwiga ururimi, hari n'iyindi mico igenda itandukanye bagenda bigisha, ariko umuco kugira ngo uhindure umuco w'umuntu cyangwa se winjize umuco wawe mu wundi muntu, ni ibintu bigenda buhoro buhoro, ntabwo ari ibintu byaza ako kanya.
Hanyuma se mu bijyanye n'ururimi, bifata nk'igihe kingana iki kwiga nk'izo ndimi zo mu Bushinwa? Ndibaza ko ari Mandarin na Cantonese.
Mandarin cyane ni rwo rurimi national, ni rwo Abashinwa benshi bakoresha, ni narwo ruri ku rwego rw'igihugu. Urebye yenda njyewe ubwanjye nize mu rurimi rw'Igishinwa, amasomo yanjye nayakoze mu rurimi rw'Igishinwa, ariko navuga yuko mu gihe iyo ushyizeho umuhate nk'uko twabivugaga, mu gihe kigeze ku mwaka umwe n'igice ushobora kuba uvuga Igishinwa neza, cyane cyane ko ubabamo ari none bwo gusa ukoresha, usoro bivuze yuko ukoresha ingufu nyinshi zishoboka, kandi burya aho uri hose ufite ikintu uri kwiga.
Ngo kandi babaha n'amazina.
Abashinwa iyo ugize izina ryawe barihindura mu Gishinwa. Ni cyo gihugu hari gifite umuco wo guhindura izina, basaka izina ryawe uko uri pronounce cyangwa se uko urivuga, bakarihindura mu Gishinwa.
Higanira ubwo bahise bakwita nde? Teoneste Higaniro Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri sanga cyano nani ni kibanze ku mubano w'Ubushinwa n'ibihugu bya Afurika. Iyo ugereranije abanyeshuri b'Abanyarwanda bamaze kwigira mu Bushinwa bangana gute?
Mu by'ukuri ntabwo nakubwira umubare exactement, ariko nkeka ko bamaze kuba benshi cyane, kubera yuko mu gihe cyashize twahoze dusa nk'ababarura abariyo, turasanga abazwi kuko hari n'abagenda, hari uwibonera scholarship ikigo n'ikindi akaragiriye, ariko twari dufite abanyeshuri barenga 2000 bariyo, n'abari hano mu Rwanda muri organization yacu dufite abamaze kwigisenga barenga 600, ariko tuzi n'abandi bari hanze baje batari biyandikisha. Bivuze ngo urumva ko muri rusange nibura twari dufite abanyeshuri barenze 300 tuzi barayi araundi abigayo n'abagarutse. So uyu munsi rero nakubwira ko uhereye mu myaka yashize kugera n'uyu munsi, nkeka ko hari population y'abantu barenze 500 bamaze kwiga mu Bushinwa.
Uwo ni umubare munini cyane. Hanyuma se hari abashobora kujya kwigayo ari ku giti cyabo batanyuze muri buruse za leta cyangwa se za kaminuza, zibahaye buruse?
Bajyayo Abanyarwanda bamaze no kubayo benshi, bishakira scholarship ku bigo bakiyishyurira amafaranga, cyangwa se bakaba bafite partial scholarship, ugasanga ikigo kimurihira nka school fees, ariko akirihira aho kuba no kurya, accommodation, izi zose.
Birahendutse kubayo?
Birahendutse, ubuzima bwo mu Bushinwa burahendutse. Gishobora kugora school fees, ariko iyo wagezeyo iby'imibereho bisanzwe, ibintu byabo ntabwo bihenze.
Theoneste Higaniro yize mu gihugu cy'Ubushinwa ubayobora ihuriro ry'abanyarwanda bize mu Bushinwa. Bwana Higaniro, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire kubijyanye n'umubano hagati y'Ubushinwa n'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Wakoze cyane. Shimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, nshimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugeranya kino kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika turashimiye mugenzi wacu Edi Rwema.